SMG.
Now I get to Hanzura. I got to get home again to Rugo. Go, you go, yeah. Ulo, so melela. Kamaku imbaku pokezana. Now she dance, my baby mama. Hatuna tena my drama. Tumeza, na tunalea. Kwanza nikupe sifa zako. Wakuta bakuwa watoto. Tena nikupe ongela zako. Wakumtunza mke wako. Tatizo lako mkigombana. Unanipa lawama. Mkipatana unajizima data. Na kuniona sina maana. Shambiwa mawala wachani. Iyo ni misemo ya zile zama.
Siku za wiki wana wiki kwa baby mama. Najua mapenzi mke na uma vibaya.
She's my baby mama.
Tushakomana tukapata ni ishwa ikashindikana.
She's my baby mama.
Kuwa na mani mina mkioni wazazi na tunalea.
She's my baby mama.
Tushakomana tukapata ni ishwa ikashindikana.
She's my baby mama.
Kuwa na mani mina mkioni wazazi na tunalea.
Ikifika mwisho so rahisi kuyabadili maamuzi. Akimapenzi uzushi yalitufanya wapuzi. Halitubariki mukumba uyo kinda ndo kihunga. Nishi adana kumtunza siwezi vunga mtamkufuru mukumba. Kama ulivokusudia mkeni nikakuwachia. Na mi wangu kajipatia. Sasa tunailea familia. Wahenga wazama walijaribu kutupatanisha na ikashindikana. Punguzeni drama. Kwa ninae wakungu risma na napenda sana mwanangu. Yeah, 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 yeah.
She's my baby mama.
Tushakombana tukapatanisha ikashindikana.
She's my baby mama.
Kuwa na mani mina mkioni wazazi na tunalea.
She's my baby mama.
Tushako mana tukapata ni ishwa ikashindikana.
She's my baby mama.
Kuwa na mani mina mkioni wazazi na tunalea.
SMG.